I thought zavuka ndibone uhleli there ndikhuphile ukhona usihle inyembezi kunzima nonjongo that bad kodwa ndiyayiqonda you felt bad kodwa subhacake ntanga ndisindile ndibuyile ndisaphila yem not dead so yeah buya sithethe so that naye izodlula zidlulile ezinye thandile ukuba ndilitholele ithuba ndizokwazi into okuba ndikubonise elinye funeka uyaza ngomhlobo kuphela ukwatyitywe nebrother bomina uyonto inye besidlala amajoni sekwenzeka iphutha I know uphi rharha masinambi jeskinye sandla sam sinye sowena usesinye yakwa zungumjito nembeko nala buya khona zimeko ngendafa yokuba ubungeko susafara sukubaleka le nto nakudala yake yenzeka into enje ayifani ngoba zange idibeni sathi sofa silahla nesabheja leyo nyamalala ithanda ukungeja
We were playing toys but he found a gun Then when Tebesungane wa mama say yeke moto hlali soldiers Now we playing soldiers That was some fun Chin kaito bula kale stongo mgane wa mama emba wa mama emba Kanfile, kanfinsindile Ebeja nebenga yazi kanika And it was for real Almost killed me umphefumlo semthabe esikazi into spine and feel it kanje simile ebehlale bengayazi kani kani it was for real almost killed me umphefumlo semthabe esikazi into spine
Dear friend, pinch you where you at? Ndibuyile sibhedlele ntanga I made it where you at cause I need a friend Ndivukile baba nsukumile bedini bekubhed baba ndifuna uxoka futhi bendiscared finger ndizobhoda And I had that ubuzondibona better was in there mhlawumbe ndizokuzonda But ubukhona ufuna sidlala toys But ubukhala ufuna sifake boys Ngoku abukho ntanga ucinga ndihleli nabani Damn I feel hear the silent noise Ndicela ubuye cause isithethe le nto Ndicela ubuye hlale njengopeto Ewe ubungayazi ukuba yamanyani ibili Puta sinakwahlulwa yile nto You my friend, I'm your friend too When you get my back, I got your back too You're not here, this is bad news Wherever you at, I need you back, dude If you knew, you wouldn't do that Ungumhlobo wamanyane kum Ndeke ndibuze next to prove that Andifuna ubuye utyele uxolo kum
We were playing toys, but he found a gun Then when Tebesungane wa mama say yeke moto hlali soldiers Now we playing soldiers That was some fun Chin kaito bola kale stongo mgane wa mama emfa baba emba Kanfile, kanfinsindile Ebeja nebenga yazi kani kani It was for real Almost killed me umphefumlo semthabe esikazi into spine Kanfile, kanfinsindile Ebehlale bengayazi kani kani It was for real Almost killed me umphefumlo semthabe esikazi into spine Kanfile, kanfinsindile